bamwe mu banyagihugu bafise amatongo ku musozi wa Rubavu bavuga ko babayeho nabi cyane kuko batacemererwa kurima. Bavuga ko ubutegetsi bwashyizeho inkera gutabara zirirwa zirabahiga kandi hari n'abo zikubita zikabavuna. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko butazigera bwemerera abo barimyi gukoresha ubutaka icyo butagenewe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana.
Abahinga hariya mu musozi baduhaye ibyangombwa by'ubutaka, ariko mu by'ukuri usanga birirwa bari gutwirirwa ngaho kuko baduhagaritse guhinga, kandi niho hari hadutunze hadutungiye abana
imiryango myinshi. Ariko kugeza na n'ubu ivuga ko ubuzima bukomeje kubabera insobe bitewe no kuba barahagaritswe guhinga, kandi aricyo cyari kibatunze. Nyuma y'igihe kirekire barabujijwe kongera guhinga kuri uyu musozi, baje gukomorerwa banahabwa ibyangombwa by'ubutaka biriho icyo ubutaka bugenewe gukoreshwa, ariko baremeza ko ntacyo bibamariye kuko bataremererwa kububyaza umusaruro.
Yewe ntacyo bitumariye kabisa, si inzara n'igiye kuzatwica bitewe no kuduhagarika, kandi ari wahe hadutunze.
Wari uhafite ubutaka bungana gute wowe?
Eh, nahimba afite ubutaka bwinshi, ariko ubu ntacyo bumariye. Aho guterwa amashyamba bakagombye kureka hagaterwa amashyamba, aho guhingwa agahinga naho urutoki tugatera urutoki, ariko ibyo byose ntibari twemerera.
Duhinze inshuro itatu nabwo turi kwirukanga, bari kutwirukaho ngo icyo badushinje ngo ni ugutera ibiti. Ubwo rero niba ibyo bitari byo tuzagaburira abana, niba ari tuzategereza igihe kizakurira ngo niho twin nicyo gihe tuzarira bikatuyobera.
Aba baturage bavuga ko hari inkeragutabara zishinzwe kubahiga, kandi hari nabo zikubita zikabavuna, ariko kuko nta yandi mahitamo bajyaho basa nk'abiyahura.
N'ugusanga mbese n'ugezemo ni igiti kabisa, nk'ejo bundi hari umubyeyi wagiye guhinga bamukubita ingoni y'urubavu, wari urumva kuba uri guhinga mu wawe ugasanga urubavu bararukebanyije.
Ni ukwiye wababona ugaca ukiruka, bakwirukaho nuko bagufata bakakujyana ku murenge.
Iyo bakugejeje bigenda bite?
Ni ukugufunga.
Ugufungiye kingani?
Ndi iminsi itatu.
Mbese icyo gukora cyose ni ingoni, mwana tuvuganiraho kuko Rubavu rwose ubu tumeze nabi cyane. Umusozi ko harimo se nk'abantu bagera ku gihumbi bose bahagaritswe, ahubwo igihumbi barenga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi byatewe n'uko byakururaga imyuzure ikangiza byinshi, ariko hamaze gukorwa inyigo neza abaturage bahawe ibyangombwa n'amabwiriza bazakurikiza. Murenzi Janvier ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Ni umutungo mu by'ukuri wabo, haterwa amashyamba ni ahabo, haba ari aho agenewe guhingwa kuko naho harahari, ahadahanamye cyane naho ni ahabo. Twakoranye rero inama nyinshi n'abaturage tubasobanurira ingaruka ziri mu guhinga uriya musozi kuko zitera isuri, ndetse ubwabo bashyiraho na komite ishinzwe kuganira n'ubuyobozi no gukurikirana ko ibyemezo byafashwe mu nama zaduhuje zitandukanye byubahirizwa. Muri byo rero nuko harimo gutera ibiti.
Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko kwikubitiro bwatanze imbuto zisaga 28,000 z'ibiti bivangwa n'imyaka, kandi hari ibindi 328,000 birimo iby'amashyamba n'ibyera imbuto ziribwa abaturage bagiye guhabwa akaba aribyo batera. Icyakora Murenzi Janvier yashimangira ko abatsimbarara bagashaka gukoresha ubutaka icyo butagenewe bo batazihanganirwa, ariko bigakorwa nta wuhutajwe.
Ku kirebana n'imikoreshereze y'ubutaka bwa hariya hantu, ntabwo ari uguhinga, ni umusozi ugenewe amashyamba, yaba amashyamba asanzwe cyangwa se ibiti by'imbuto, ariko harimo abakiyiba bakajyayo, ntabwo rero byemewe. Icyo twasaba ni ukugira ngo barebe icyangombwa bafite giteganyirizwa iki. Icyo giteganyirijwe nicyo gikwiye kuba gikorerwa aho ngaho, naho niba hari ababa babahohotera twumva ko icyo kitaba cyo, kuko ufashwe arenze ku mabwiriza ntabwo akubitwa, ahubwo afishyikirizwa ubuyobozi akabazwa impamvu yarenze ku mabwiriza agahanwa hakurikije amategeko.
Abahingaga ku musozi wa Rubavu basanga leta ikwiye gutegura uburyo burambye bwo gukora amatarasi atuma ubutaka budatwarwa n'isuri, ariko bagakomeza guhinga bakabona ibibatunga. Gusa ubuyobozi bwo bubasaba kudahirahira baca ku ruhande ibiteganyijwe cyangwa basaba ko byahinduka, kandi bushimangira ko leta igena igikwiye gukorerwa ahantu yamaze gushishoza. Ubuyobozi kandi buvuga ko icyemezo cyo gutera ibiti ku musozi wa Rubavu ari igisubizo kirambye cyo gukoma mu nkokora isuri yangizaga byinshi, cyane cyane buruko imvura iguye. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.